subondo gori ibuka kuva kera kubone ngushona uko twakundaga kunyura iwanyu wari moto tavimuhira utujyo subikusarira byaje gutuma nje mwihorera amaranga mutima kora ibyayo nananiwe kwifata nashatse kutwibeta isone zikwishura nyikaca nashakaga kumva shaye tubivugaho mwiyo minota sinzi niba ubu mbona amababara cyangwa se niba nziza no gukura nyemeza sunabwire kunyibuka kera duteka konore mu bitaka ziko nabyibuka nyuma yo kwibaruka naje byo kwimuka nuko bivamo no kuburana naje guhinduka ibihe biriruka ngo ntareke hagarika umugambi w'imana usigeye gusa Yango gukundwa kaze ibyihariye amateka yasize bihe bituraburije ibyihorere nari narabisengeye yafashe igihe ngo byemere uto bwacu twasangiye yo bongarukiye numva binyobeye subo bukire nirutse inyuma ngo nyuma nkubure ukirunde kure ngire nirebera umwana navuze amatage yantanyije nawe nabifashe nkaho imana nyampaye umwanya ngo nite ku byanjye ubundi uzasanga ibintu arimo nanjye Sorry.